Yes.
Confidence that God is putting there by His Spirit.
Yes.
So without any further hesitation of me, I'm just going to turn the pulpit over to Him.
Oh, nós vim tu. Ele bem na lode de bem se ali lhe amém. Médico bem a o padre de a de azão. Minha minha são esse a le oficia bem ma buna nenhum nem uma. Cacare de tu é lá. Me quando já tele oficia no nome esse aí. Minha pe moço são lá don ubu azão na minha pe minha bono nome lá. Ela bem na. Tá com o pe bubu le minha ngu bona le Chicago é no maque. É e ele bem ma clopo. Pumela Boba Arizona lei piademi. Ke ome ko ope jomangoli mokeke hadeu. Eye lebe maklo wo yi tadidi ele atiade lenkeke piade ome. Eye emegbe do hi majon keke deka. Kosirek bia wo dometo deka. Eye emegbe kosira si gbona la maje gomeli Chicago. Emegbe elebe matrokbo kaba le jurakbe. Eye maklo wo yi Arizona. Ke azon me chirina be makbo kosirak benguti. Ako yeye ma esime amesia mekbo akbe yeye. Kosirak bezame la dedi atengu o yeye. Nu atengu o da le kosirak bezame. Eye ale matro kosirak bezame pe subosubo a de asina miyape kulolala. Ema woti be menyo oke. Mechirina be ma wone nama gake le kosirak bezame. Ma di kosirak bezame be ma wo subosubo kosirak bezame. Emekbe mele ame udi didi apa. Gede wole wodo mevana afisya tu keke jehe kle kle anye ghe. Eye uvana o yado yila uku wafu mkeke kle zan. Ale kube wa atengu wafa afisya khena subo subo deka. Emekbe wakaju. Ke susumate ya eme jina bema wele. Kosirak bengtine meva. Nusi ana uo monu kukobe watro ju. Mozola nutepe wala u. Kle anikuwa reto u. Ale gegwe mekua mjejele u ngui. Uku wafu to tipe u kle tigbe. Kle nububude siya debe wafa afisya. Ato dukwa katame. Akbadrupe alafa lafa u. Kena subo subo suwede kaku. Eke maesia nabe medua akwetata pese sana menama u, ple amesia u, de upe kukwede ngugalata, le nusipe akukwa jemele be makblona ame u, be enge nyetepe la me. Azo mkwe sebe si enge nyetepe me, ple ngeji kata, ne nane li tofufu si mesusube enge ula, godula ma mayigba. Nye mabiatu amyareke sibe wayi afyareke, si enge mayigba, adakwada be letepe alume letepe u. Nye mabiatu amyareke sibe be wade afo. Le maume, se nye mede kuku, penya be enye nye tepe u. Gmala elebe wanye apetola penya. Emekbela elebe made afo akpobe nwa le tepe maha. Kene ele tepe la eke maa. Ma tengwa akpulobe, nyiva nyato mosia, nyikuya. Nwa nye motata. Ke azon mesusube jebe usoko dosyade na wanenema. Elebe eyangto na yigma. Elebe wanye kulola. Ame upe kulola. Melebe waklonane si eyangto. Mejibe yaka asie ngu u. Elebe miyayi. Eye miyanye ame ukulola u. Ndisi ame wanume tutu saga toke ade. Lenyaklo tiji ya fi. Ke eme enge gbeda silape akpa mleto lopu. Nyemedu tamebe magblene nema u mikuya. Gake mesusube ukulo isi akukuwe yenane kemeli matengua wole engu fifia u. Gake mekbe si medu apemela. Meto nusosono kude engu. Eye mye wapo metakwekwe soyade ekbe. Nye kule novinye ngutu okule etuwe u dede. Tadame gali u. Ke epe ape me. Mye doa goleta. Ke fifia mye yina. Dole resbo. Mye wo eye tia nyo ngu dole afima etrosia. Ke no jedrum. Eye te jihava. Mye jiha ade u. Epo ha ade u kule nu okeng. Azon mesusube doma hien kwa sirak besi gona ngti. Ne apeto lonla. Ne ma defuna novi ngutu nevil. Ola. Azon matibe ma wadoyo takwekwe siye wadwa angina doyo yode deku. Ke me mesusube kwa kule ngji siya pe bede asila. Ale siye apeto la kulombe ma khe siya ve. Atwe anala. Elebe wadongu se mi vie depo me vie mi kuya. Be miya khosava van. Miye pia te. Eye miye wanu vovovu oke kwa nutuungu. Ke azon ne wubado adika dodo jila. Ema ya to vovovu. Sigbele. Ami ade no e bom nam. Mepesebe no vinyo ngutu sile mekbe afima. Eno ngutu nyasuya a ade bom ekbe. Kude ngutu ade. Kusofo a ade kle epe. Ami ade u le. Epe epe upe ya mengu. E globe. Ya tengwa azon atikpo adeji. E globe. Klola. kakariji tue apetola likliu. En blobe matengu a atru atikpo ademegbe atutola. Kakariji tue apetola likliu. Eye woyidawe. En blobe matengu a atru atikpo ade ano kakevi tutumu ato tutola zidekama. Kakariji tue klola apetola likliu. Uhose atengu a wonusianu. En blobe matengu a kou de kakevi lame. Eye matru atikpo la. En blobe azon la laviegbo. Mikuya. Eto vovone eka unto. Mikuya. Azon emala. Anyon to be mia glole afisha be amen. Anyon ami ngun to be mia glombe mokwase be nyatepe. Gake emekbe atwe de do womela. En lebe na twe ade do wome. Abe ale si mekblo nyamang disi a enem. Ame si womlo pe trope vovolitela. Wome biya gbe dodora gohan ou. Me yide ape gede wome e ye emekbo nusia. Matuk gbe da afia chuk. E ye eme yina afima kle amisisiko. Ke enye medwa gbe da de ame auta gohan ou deko. Matuk gbe ajo e ye ukwa doyoyo mikuya. Mikuya, ele tepe, mekpo nusia wujo sigede, mikuya. Ele be tepe adena no asio nasyon wu kose do, ele be na kwe ase, ke mekwe sebe kapukula gugu, eye udo azon. Eye medeje sibena esi amenge, nyapuka pe subo subo u, dohi, wa wavyadena uduki, gake esi amenge nyapuka, si ayye duko katame u, de. Esi angumeno nufomule nguji si abena, ekulomi vado, do kokope eye susuma ta emetibe ma hokosira gbesigbona nana doyoyo subo subo ade e la benacho esi megbaba akola makunu na mikude ntega oklenu siwe jolangu plenu sianu eye mena emekokem nu sitame wonu sia ukatando eye megbe ntisia megheve ten keke do kheke nu semole tolagbo chifia enge nge dokungu kokona maupe eyiyi maupe eyiyi be wafonu nam mikuya elebe ma poto trovia de le nye nguto nye akbeme. Emala, menye de mesusube menye amevondi o, kake memetibe masibe, metere ame ungu kye mikuya, ame si omeje akbebe magblo, nyanyua fe nye tepe siyana, eye wotro magbedi, te zonjo, eye wokui. Azona nye la eje sikbe, nye jube, medi afuadeke na nye ya o, kake, nanu si oglo menola, enye nye tepe, nye jibe miakbede wongu, ele sikbe atutu tojifuade de go aglobe afi enye si. Tutola. Afi, dogo tuto sisi dodo mame ele kukuge, wa, ele tuchorogede afima, ke deko uko uke joida, enyo, nanyala, e wona mabe, ne wajola, nane ke megali magatengwa uwo, le engu o, mikuya, si matengwa uwo. Gake mejibe mafutuwa, yipuata asombe maponyade wonu, be mitrokbo, mikuya, ele be, madu sesele mama mikuya, ele abena, menyabe amyadele, egudu afima si megede emekade o. Eye me meyina akpadege vasede eglobe vasede esime wade akpamletola me medibe ma wo osia azon ke azon be ma wo osia la mele mokpombe nane na chole bedudura tekwekwe ademe nane ke miadume togere wodo nkung tegamaji kude kude hehenguse mamliangu hehenguse etolia mabungungu miedo nkwejia nane joteti tongona ema mekpo kakeli ma wuva he gajo le tepe ama he blobe madogo wole afima azon mele mokpo muna nanebe wajo le afisi ano piyado vayila eva mebe takekpe u ple jimenya unyanyama nanabe mekpo jona nguto ano mumu miyadu meto gedo miyadu nku eji deko megenade nono mamame alebe manno titre eye Jack Moore naku nye abodeka eye novingutu brown naku eke meyame eye waklo mazon aye akbole moji gakuko deka le subo subo la mekbe eye deko me eva va mebe maje akbaba do unku afisi afisi emelekle nusi le jojom emekbe zambli bo ala mamlon afima anno engumbum eye mafa avyekle nububu de siade eye menoro kinye biyambe nukata wome khomia apeto yesu woma ha emekbe la eklo nam lengte gade mebe eye yade le vava gebe na vadogo apeno ade si avakpe u ado awuhe ade eye wato viji soya de si wo blade avome eye to ema yijila na kwa ngusa wu ate ngwa tue ngusa tue enyo megbulo ema ukata nami ke eva me le Chicago le zama me esime apeno presbiterian to su ema epe krola mto do ede afima eye akwa kule vya eye mekwe sebe no vya ngutu ye alo wo dometo reka nye nye dokita eglobe mwoko kwa reke me li na vijila u nekbe za ma ngusa kata tola ka asi emu eye da eye da glena epe klola globe na nye matengwi o e globe be mazama ume doyoyo siya o e labena nye me deko kose si hiyambe wa wela mele asinye o aso ema la edian kwore le eme nikuya eglobe de ko mele menye o eglobe ga keme no no bi ntubra na mpeta ko ko du motori kame eye ma klonu obe na klo de vila ye ye no bi ntubra na ngbo ke dokita de asile enu eye wo yi na kukuge eye apeno so la gede afima afisime no so so bode po mvi wo mle na katoliko de vi so ema wo siwo sia le jome le suku ame afima minyai mi don ku eje sima wojo nie no so so ma wo eye apeno so mai siva do de nya klo kwaji to ku tu sile he tronye kle mamle wo no anyi de afima eye meglobe metroje po eye metanku godo he koda be wo no afima ma ha eye wo va me be afima va titila me ko se be bili paul kle ama mamle wo do che alo sonye alo do meto ado wo kle apeno ma si le vije so la de asi eye apeno la zon va nya klo kwaji eye gbogoko kwe de nuble bo ka tan fia ke dagbele de vila ngule afima me zonjo ke to e maichila de di megate angunya o mikuya me gade afunam o ke de ko me me no eji yim dada azo mele mokpom be nane na cho eye waje he musa to lia ma gome duta jesi do pela mikuya eye do hi ko sira gbesi bona ngti pe do yo subo subola do ma hi anna asia nyemenya me susube na mi be mi awela nye be mi akolo mi pe ame wove mi klo dono wove eye ena do yo takupe la lebe mi ato mi aduki wa adu wanyina dole la wu mi ye mi pe dole la wu bo ne mi akolo wuba afisi ako sila gwe sigo na nguji mi akolo be lega enyi alo ga enyi kule afan eye mi anawa magbe tura metakbali fiyo na wu ne wole kekemde eme tu potura nu ale si woweko eye eme gbe mi awoko tura metafli ade adu gweda de dono wuta eye mi akpo nu si bobo koko la awo me ko esebe awo nu kunu ne mi akho ya maji se ko mi kuya ya ke lebe mi akho ya maji se be mi akho nu sia azun ble mi pe chikata eye me susu be ga ko ti anye mado esi me mau abe ale si mi no e glom ndi sia la so nu gede o fun fia mi ya ye o klo mi bado afia de bado te pe de ko ale ko be mi akho adu to se maji e ke ya kata ko ya na mi e ke ma pam pam e jo mi kuya e ele e ji yem tututu abe ale si wono ene nu de kama sibele jimenya wanyanya me ene numake lenya glodim me be myele ntu de enu meno titre de Calgary taflache pianyon nu fe dwe sile Regina Regina ke en basta no titre de afima klemi amra tutu ade eye apotola glonam lenya glopia ji afisa tututu bena vava me bena na nyawo fe jimenya agla ugo ha eye eletepe ke nyame bu enu ne makpo o mezonya glopia ji zamame ple en eye mede asi bedudu dade tole lauta eye kodang to adeva de komede pe agwe kata de gozi bato enye ma wo pa menene ma le eye de kame le do ta ku pia de me eye ale mede nkupo amhalaji ke yenye si no didi mde amhalaji plenu o ne mi wado ko kame jia o ma gbo afale mu ha de o kude nu a wo ngu be wa de nkupo akpo nu le ama pe agbe me nye ma gbo na ke kude enwo o mede asile enwo poko mi kuya negbe de nuasi jinyebe magblona ne afi ke azon mpomona nu efeli abe ache gomene nema mikuya mawule yang tope monu yang tope yi noru kisiji be waje egome eye anye anye nububusie a anye monu sie awu evesia wope de sia de mikuya eye mele mpom nebe wajo eye do hime susu be de mawodo takukwe jade de uhi le kosira gwesi bona emegbe kosira gwesi akule dula do hima jokle de via ukle ama mamle wo la bena le be watro a yisuku eye me gbe kosira gbe si gbona la ma tande ma no chicago le takpepe ame afima eye me gbe ma trok bojura gbe si akule do be ma jo blada gbe ye ye arizona bene de via una tro yisuku enyo nuka ne kpo klola enyo emanyo nto azon mi edibe mi asenya kude enu ekema azon apetola lan ne yira mi kata enyo nto vafa eye me pomo be makpo mi le afisi akosira gbe sigbona eye kura gbe fien la ke mi do to mi ganglo be ha me so esia wo abe no bi ngutu rudel no bi ngutu jackson no bi ngutu panel le no bi so ema ukata si o le problem se sie le gbe ji afima to o mi kuya eye wo bua mi be mi enye wo pe wo pe wo pe no bi ha me sile afisia mi kuya mi le abe da da ha tutu so ya de enena wo afisia e wo jo le so afisia prola o klubu bua eye no bi so sia le megbe afisia la no bi ngutu medogwe ni to zamele afima allen no bi ngutu so allen me po mo be no bi ngutu collins a jesi no bi ngutu allen ne menye o wa kleve wonye methodist e wo so fo we ye wo po nya pe nya tepela esike me metodiste ka me pe dodo wa esike nge ka tso nyua de le metodiste ka me mamme mi ga bu gbe de be o menyi o onyi na me ka tso nyua de le katoliko ka miami na me ka tso nyua de le presbiterian ka miami e ye te pe o katan le afima wo nye ntu pele nyonu si o le la lam be wa po ka kali mana kle de o pe moji mi ji ko mi anno ka kali la klem ko le bobo nye nye kle tfa fami mi na mi kata mi atere ma wu pie esi e mi bobo mi ado kiwo mi kuya mi gangla be o agbato si ava bu e pe nguse donc e je be si e nge taruji nu si satana tro tu de siade si le aplimede eji anabe amerikana wo nane si achitrede nu si amabubu susuna langu numa e o wana eno achitre e ma nge e pe do ne atengwa kwa mi ade si agblo nya de ami ade na ponu to amabubu ngo agblo be enyo doto demienya nu si ale kle ale wa mi gado tu o mi gado tu kura o e ma nge abusam mikuya enye satana migaho ejise o ne naneli si amiade wo menyo ola mi to kwada dota eye mi ga to kwada kwale do kito jiji o aklobe menya be nge dota si wo nge lebe ma to kwada de no bingu tumata so ede wo jiji na yekulo jiba va de no bingu tumata ke ponuko na fatu va eye afina nyala ni aga kpowo ake wa ba subosubola mikuya ela bena le se okata magbela nye dota de dota gume apeto yesu ava nke kesi ya odometore kake minya mesusube ya nokpata nguto ye a jibi nguto ha eye ale wanye ame alafa de kali ya upe kike meblibu wape alafa de kali ya upe de kade alafa jila manya eka ye kokoji mava me o deko wayible wuko ale kwebebe ame areke manya naneke kude engu o mikuya eye ava me kudo ude pe katutu sewe wa globe engu azon alekle ale oh wo globe wa tomi wala upe katutu wade le afima ube katutu wade jo le udume afima eye wo mele nene mau deko wo jo ya afiare miekpo wa tomi wawo makpo miekpo engu wa globe akbato sewe male tepeade si wo yonabe Jeffersonville gede wolo udume nge hamevi si obu miekwe adeko watu ya notifem wa globe oh nane keme kude mangu o miekwe nenema eye enu ava yike ome nge o le duko kata me wava amesi woku le Kristo mela wa chitregba kokojo ya ava me wako hamela ya pe eye emegbe kakagala adi anyi eye o miato wu nye jibe mia no afisiale eye mame o nye me jibe ma no afisiale kakagala me o mbede mau nagade mobe mia dumeto arekena no afisiale ye mayime o ela mena amesi le dinu wamla neno dinu wawoji amesi le kokwila neno koko nyengeji amesi nye ame jojola neno jojo nyengeji nene kemeli alevila vakle epe kokokokwope akbalela eye wode mbetolada amesi wogbe esiala elebe watu kakakala pe eye me yuda to ukle tronsubola usia akhape eye kainyesi nyemele ema jim o apeto komutinye azon ema nye nazare nepen fafia nyuyade aloa eye enye nye tepe ha enye nye tepe ele tepe yo menye azon kle wokokokwe apeto yake ya mekata da le menye azon apeto mega mega nabe mia ho abe ale se no bingu tuwa meyi botiti ya glo ene be ya mega ye tiketi la le nye asie me unwe kuku eye ne mevadu tonu ntimala nye metibe kukia reke na kpem o ale ema sobe kule nye metibe kukia reke na kpem o lewo tiketi la de asie me ela bena mie yina afima mibu emu poko poko pe eyi galatu ape ke azon nububu no bingu tu eka enye penko si le yutika afisia mesu sube no bingu tu graham ple no bingu tu bubu ade le afima singe plola le afima no bingu tu shanks alo nane nenema alo sink no bingu tu snellin nye plola blibu no bingu tu snellin nye plola si le yutika afisia mesu sube ope gbedodo rata kwekbe lale eji yem yawara gwefien azon minya anyong tone anye pe miya didi ya afima yawara gwefien ahade no bingu katete vya de pia no bingu mau mikuya eye emegbe no bingu tu jackson eyi yisi ome wwa etola nendeko miye tonka tuto suyade le miya dome eye miya yi miye jie miya no gbe domda ko ano ekum ende miga tote o abe ale si tututu eli aglona ame o ene ebena mi depe ode afima ne miyele ekum kekede nuko kukuya de ngula miya globe de ditengu nye akwa mi depu kwele muajie ye miya ye ekuku jie mikuya miye eje miya no ekum ko elabena elebe miya kwi ele godobe miya kwi evo ela bena nemie kpomo be mia ta hakan la pula anyona mi wube mia de asi ekukume enye azon kena nyen tola mele gbe padem na do kwinyele afima maje ekuku wa yito wusta ela bena mese nene male menye bena led kwa kule kiki amegudula subo subo dosia agatro ake ale si onye fifia le kiki amepe afisia fi ene elebe ma magatroi swenye glona mnyi to ndibena meglobena mejibe na yikule mne mele jujum mejibe ma jo le to velo pone apetola lo mejibe ma zomo yikiki amekata aku khle pedo atrogo eye do ma hi ma wata kwe le ju ko popo awo me ya de yele ju mengoli sigbona eye o globe me ti akpa be mai enyo me globe me ye si me me kude nge mo so so mre to yiku go do la mu ano pe enyi esi eye me sele me nge be me le no no me nyi to me fifia to wa le si me no ba yi pe enyi esi enyai mi ku ya me nya nu kude enwu wu fifia eye me gbe mi yi tanyala ji be ne apeto globe ma to pe bla fe po aton akpe na wo magojo o na tenwa no yeyeme ye ma tope blave po aton akpe na wo le anyigbaji de na lo aho to jibe pado blave po aton alo to blave po aton yi blaton to blaton yi bla drevo aton alo to bla drevo aton yi alafa de ka azo amedese de se wona ye ye le anyigbaji la kakareji to ila awonu dikokwe kekeke ne mewo yi mangdo le maus bosbo me o mekanu si wawo o azo ne lebe na nyenyonu ope jibala alo bubwa ula anyona wo ube na to de kakwi mepe u se nye pe blave vo atokban to au nikwia ne na nye atipa la gede alo nane nene mala anyona wo ube na to pe blave vo aton evelia nikwia ale menota me bube eke kude ngunye eke matengwa ho ma to pe blave vo aton ye alafa de ka ma je adangu wu anyanu wu ma like wu ma nyanu si wamele to u megatireji pe wo pe nye alo pe wo wuzi mamleto siye me ifugodo unye magatiko jeye me sibe demele da wum o me anyanu to engu wo mikuya ma nya ale si mawonu deko ole abe kovi levu si le kovi nyam ene mikuya na nyanu gede to ale si na wo afia lingu manokoti mto afi je afima ade abiruki ongu o mikuya na nya epe aye mou ale nkude nusi wamu lengu eye nye suwa nukede wuto futola ngu. Eya ta elebe miya jepe ya yema wukata kule ale siwa tiade ama ngu. Kule nusiwa wana eye miya suwa yepe kota ta wu eke ma kokekebe na zonde eji mikuya. Ale mekwe sebe ya zon nenema meglona swanye. Mekwe sebe mele nono mnyuto mefifia wu esime mekwope bla ne. Heyi mikuya eye mekwope bla tonfo ene. Eye mekwe sebe ne mele akbe eye makatengwa no yeye mnye abe ale si matengwi fifia. Ne mekope alafa de kala nema ne yesu akede mekwene nema kupela manono no menyuto mewu ale simele fifia bema ye mikuya ella bena na nyanu gede kude enguto wu na nyanu to nu si wamne lengu ple ale sinale aside ale si na pe aside nono me anwu eto wu mi to amegede wo azu ne wo yina to okena wu wa globe dokita ye yesu ho epe da sedi gbale ni tola eye fifia ko to ko dokita suku me wodona mi areke po hade o na wawe o gbede na globe Nanaka wa wameli o, menye de kakwima o, gede amaga, de siya de haa, gede kong o, nyemejibe, wakahe ngunye o, enyo, anyuna muwobe, mayafisia adaji alekle ale, mesebe, wadona ame ofun, enya ale siwa we, nenemae mikuya, kusula enyema, mibu esi angupo, ke, eke kude luhoma yangu, meji amyade si nyafisi otodu, eye, unyamola, amesi zomola kbo, evava. Apetona ira mi, esobe novingu tu nevye. Sova afi azon, ke ma una ira novingu tu nevye. Miga nglobe azon o, kosira gbe sibona.
I was just, had a surprise in my heart for the thing, because in myself I had recognized, I esteemed the ministry of my many brethren. Outside of there, before Brother Branham come, I said, now I don't know if he a minister tonight. I was talking to Dr. Lee Vail here, and I said, I was in the meeting at Middletown, Ohio, and you were the one that talked through the day. And I said, I deeply appreciated the meeting, along with the teaching that Brother Vail did over there in conjunction with the meeting at Middletown. Yes. And I said, I esteem the servants of God, and one of us, I said, whoever preaches, it always does the other one good, because the ministry is all inspired by the same Spirit.
Amen.
And there isn't any selfishness or ambitiousness in me. And I delight to welcome the ministers of God, especially who are cooperating together with this and in it together with us. I delight to hear from them.
Amen.
So I asked Dr. Lee Vail, I said, would you minister if Brother Branham does? Brother Branham didn't, he might have known this, so I just didn't say anything about it. So I asked Brother Vail tonight if he would minister for us in case that Brother Branham didn't, because he associated with him in the meetings, and he knows about the way, this way, and we're glad to have Brother Vail. I appreciate him and respect him as well as I do any of the other ministers, and like I do all the others, and so if he will come tonight and speak for us, I'd be delighted to have him to do it. God bless, and let's pray for Brother Vail. Some of you have never heard him, and I trust that you'll pray for him.
I apologize to the audience. I didn't know it was sitting there that this was fixed up. God bless you, Brother Dale.
It wasn't fixed up. He said if you didn't come.
Good, that's fine. I can hear him myself. Brother Dale spoke many times ahead of me in the meetings and so forth. He managed the meetings for a long time. It was fine, Brother. Done a swell job. And I'm sure this audience is always glad to hear Brother Dale when he speaks.
Amen.
Lord bless Brother Dale. So much was said.
I believe that it is the law of God that we have to do with the law of God. Gbɔnuwo katã ta la, míaƒe luhɔ ɖeka ŋue mía na akɔnta ku ɖo le Mawu ŋkume mí kpea. we nye amesi yina jipo menye nye me ye alo eya yi o we a ye mikuya eye wo ban ke elebe na ti esia bevye ye na patule akotola nkume eye me kwa esia ye ben utu si bobo edo kula enye amesi ma udu adichi ne eto amere si edo akota de jife nyanu sianu eye matengwa glona neke neula ke enye dadala eye enyo eye enye amesi madu afya deke bede o gake mito amama si bobo edo kwi he zona letu fafame menon pomna mi are nyito sikele kha mi are dom le jagbe le ojo le dodo ha de me si wono e so gbe enyo na bi ntu bozi ye eye hamama si me wono la hama gama nye woto le afima te pe didi eye apeto la yiri eye ami o ba do te pe re si oje be yo wa konku me abe amama le wo ene eye oje be yo wa kule de dodo ha de me eye si wo wela de kowo ale kristo to bobo do ku si wo le eme afima medine nema ope agbe akatan la o fi anu o titrede nu mangu e ata wo dogo le emejo aso ha me ha tutu ade le wo si e ya peto la yira wo ba sere si wo gale te pe gande tu ge ake pena ha me ade fifia si a kwa be ame akpe ene aloa aton ene ke ole ego mejem e ye wo ba gbonye globena no bi tu brana nye no anye de do pe la mele afi ma tututu ha me ape do ape nyito ade e ye wo globe lo la udo metode kai no bi tu kason ple mamleo wo globe nuka e jebe miawo me globe mi kwa me ade si anye ale klola amesi me khonko le koma ha tonko kata me amesi nge no bingu tu nwi fatu obobodoku ntong to vapa si no agbala ma wu akpo nu mamle ukpo bi kwa me globe lola nwi si anye ale wo eye wanye ku doku bobola ple nu ken ke ma wa wo mamle ne mie menye menya nu kata ade si kene fala ajibe ya de esia dodo me eye elebe si na no alia eye wono nu ocham le afisafi o meglobe mason pedeo fifia ko miewu anu nenemai elebe dawanu de sere sere kamia mena o to de tu eye elebe nyale epe akwasi kamila mede asi ekema nie poka ma esime miele apele a tenwa anye be nie tere enu wu ale simie susu azon mie pong jejele no bingu tu vel ngu aloa apeto na gira wu no bingu tu vel akpena o eye emie da akpena apeto be wo regbe da sigansi ave na mi fiensia ke me khoje ti de ade mi ti biade o ba ye no bingu no a o do meto de kai do na ne si wotibe ya glo e ku dren ade ne na tenwa ngule do dem ko la no bingu nu me menye ene dren ade wuta si wo nye nye te peblibo nie kwa dren de siade o bede bede ya ke ne wotu ma wu bola mie ti be mi anya be ma wele nu pom na mi si gbe nu si anu si kwa nu klare ye ye wo ene mi kwa ji se wo ka ke ne gome de deva si gbo na ne si gbo na jojo ke na mi la e ye mi kwa wo pamela e ke ma mi da ape na ape to de eta mi kwa mi ti be mi na wa so nwe le tu fa me e ye le ape to la pe do me ke mi do ku ji be to wo nu si ne la a te wa nge ga fi to tru ganto la alo a te wa nge nu swe a si bi swe de ko lo do wo nu swe ade alo gamelepia esede si wonyeko alo a tenwa nye asidi si wo leda kodokua pe nkume esi wo fia gamela gake de sede si wonyela ehia be mikata mia woto de tule de kawo wo mekple yesu kristo pe nyanyuela be mianna esia na vame mi bo enpone nu na wonye nu chi anya le gbegbela nu se mi yona be nuse eye paulo globe ne hosele asinye matenwa de tuwa de da nke lolomela asinye ola nyemenye na nekeo mi buenpo ke to babe mi klona be enyo ne memese nu gome mejibe manya biblia ne maupe nya gala ukata pe gome sese su asinye ha mi kwa ke kukukula matengwa we eye lolomela asinye wola nyemenye na neke o mi kwa nyemedu afya deke hade o mi po nu be vieto enye be na lomau eye na bobodo ki o pede en azo kakare jito le pese ukata megbele agle amekle le kike mekpedo pepo amebobobola eje be manya nu via de kude agbosi wa to agede emen eye na eje be yadu afia de klamaula mega de mo gbere be da da gbogbo na gugu o ga na vodi nyenye ade kena gede eme o meka nu si ame awula ne woto me jogula mega tu do ki popo de de pegli de amamangu kura o mikuya wo fatu na wame don kuje be mawulo wo esime gale nu bome eye na mawupe gbogbo le mawula na lo ame keme esime wole voda dame mikuya to gbeda de wo tako eye mi lom nyanewu ponu si anu tala mi lom mau eye mi lom nyanewu eye mi bobo mi adoku ona mau eye na mi nyanewu eye mau ayirami ke esesebe wa glonu si woge walal la enu enu ne gami ade de asi akososo me eye ude asi lolo me viewu alo nane nene mala ekema wojona le nu vavantɔ la gbɔ nu vavantɔ la de mienya nu se he siawo ve esi me meje gɔme gba eye aƒetɔ de eɖokui fiam le tɔsisi la dzi he gblɔ nyamanama eye nɔvi ŋutsu vel kpɔ esi ame ƒe se le nyadzɔdzɔgbali aɖe me le canada anɔ ƒe geɖewo esi esi me aƒetɔ ƒe dɔla ma dze le tɔsisi la dzi le afi ma ele associated press me be nukunu kekeli aɖe dze le hanɔƒe osɔfo aɖe tame esi me wòle nyɔnyrɔ wɔm keke minya nu si wɔ nu ma esi me mie wɔna agbadɔ te takpekpe le mua godo tututu afi ma agbadɔ aɖe si axɔ abe alo ame alafa blave vɔ atɔ ene osɔfowo tso afi si afi va gblɔ bena nɔvi ŋutsu va afi miniti ɖeka ŋutsuvi da kome nye o ɖevi ko eye wogblɔ be aleke ne wɔna be ame mawo nanɔ ɖeka wɔwɔ me wolɔa wo nɔewo ale gbegbe be wo nyeme kpɔ amewo lɔ wo nɔewo kpɔ nenema o eme nye aƒetɔ la eye nye nu si dzi woɖo hame sia ɖo mawu me lɔlɔ mawu vɔvɔtɔ ma na mia nɔewo me kpɔ wo ale si wona asi wo nɔewo ne wole dzodzom le teƒe aɖe la wonɔ avi fam abe vidziwo ene be woadzo le wo nɔewo gbɔ wolɔ wo nɔewo nyuie ale gbegbe eye mate ŋu ayi wo gbɔ le aƒeme ava srã wo kpɔ eye esiayi la bibla anɔ ƒoƒo ɖi aƒo aɖatsi mava le ezãgaƒoƒowo me afi si viƒoƒowo kple vidadawo ƒoƒu ɖo eye wovi suewo bɔ ɖe wo gbɔ le anyigba hedze klo ɖe wo gbɔ eye viƒoƒowo kple vidadawo anɔ klo dzi anɔ avi fam anɔ gbe dom ɖa matsitre ɖe ʋɔtrua nu alala 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 ke womadzodzɔ gbedodo ɖa o ɖeko mabɔbɔ nɔ anyi ɖe atrakpuia dzi eye ahade asi gbedodo ɖa me nye ŋutɔ anɔ wo zɔm mikuya eye ema nye nu si eye wolɔa wo nɔewo wolɔa wo nɔewo sala mie tsiatre dzina ha xoxoe ma be woayra nubablaka si bla kristotɔwo ƒe dzi ɖekae kple susu ɖekae si sɔ kple dziƒotɔ ne kakla yi ɖo la mise aveve ŋutɔ gake míaƒe dziwo meklã o míagava kpe ake mele esia gblɔm kple dzidzɔ gã le nyetsi me na kristo wo dometɔ geɖewo dɔ alɔ le yɔdo siwo wode dzesi le afi sia la me fie sia wole lalam na tsitretsitsi gãma afi si míagava do go le migana gbɔgbɔ manadzo le teƒe sia gbeɖe o ne eva me gbeɖe la ekema nyemetsɔ le eme na ale si miaƒe kplɔla anya nuƒoƒo o ale si gbegbe wòate ŋu ahe mawu ƒe nya ve nyuie o la mawu ƒe gbɔgbɔ ase veve adzo mikuya ne míate ŋu awɔ nuwo katã le nɔvikadede me aduadu eye míalɔ mía nɔewo la ekema mawu awɔ dɔ kpli mí eye míezɔna ɖe gamedzi ale be ame si wova na la gblɔ be ne miedzi be miakpɔ hame aɖe si bɔbɔ eɖokui vavã la hame aɖe si lɔ mawu vavã miyi agbadɔa me afi ma kpɔ ko ne miakpɔ wo ɖa mikpɔ ɖetsɔ le me si woɖo na wo nɔewo ɖa bubu ne wole gbeƒa ɖem nyanyuia la ale si wonɔna bubudede me ale si enu sia nu le ɖoɖo me ekema woate ŋu aɖe ŋku akpɔ eyi si me míele agbele miakpɔ mawu ƒe gbɔgbɔ aɖe zɔ le mia dome dzesi gãwo kple nukunuwo kple nuwo ava me ne nua le dɔ wɔm ɖe du la ke afia game la gake ne mele dɔ wɔm o la ekema gamea atɔ te magafia game la o ekema ne míedzi be mianya eyi si me míele agbele la ame sia me nade asi dɔwɔwɔ ɖe du le nyanyui la me alɔ mia nɔewo alɔ mawu eye míaƒe asifiawo ŋutɔ afia eyi si me míele agbele mixɔ esia sia kaka ɖe dzitoe amen aƒetɔ nayra mi geɖe vavã migaŋlɔe be azɔ o miyi afi si afi le kɔsiɖa sia me eye ne mienya dɔnɔ aɖe si ava la migblɔe na wo ne wogbɔna migblɔ be lɔlɔa medzi be mabia wose mie le gbedoge ɖa ɖe dɔlélawo ta kɔsiɖa gbe ŋuti le agbadɔa me afi ma eye ele dɔ lém fifia eyi aɖewoe nye si azɔ medzi be enyo medzi be mayi medzi na ɖa be mayi azɔ fifi la kome se kɔsiɖa gbefia ƒe gbedasi aɖe tso nɔvi ŋutsu aɖe gbɔ le afi ma bena ele be míaʋu míaƒe vodadawo me na mia nɔewo eye míado gbe ɖa ɖe mia nɔewo ta be míakpɔ dɔyɔyɔ yakobo ta atɔ wiene wietɔ wiene wiatɔ mikpea bena míaʋu míaƒe vodadawo me na mia nɔewo afi gɔ hã míava bia dɔyɔyɔ ede miʋu míaƒe vodadawo me na mia nɔewo eye mido gbe ɖa ɖe mia nɔewo ta mikpea mikpea numatututu ŋue wònɔ nu ƒom le fia sia egbugbɔ yayra nyawo ve kpakple marko tawiade mitsɔ wo ƒoƒu ɖeke ke esumiasi emegbe dɔyɔyɔwo adzɔ mikpɔ yesu ɖa naneke o negbe lɔlɔ ƒe ta ɖeka ko mikpea enye mawu si ɖe eɖokui ɖe go eyama mawu ɖe eɖokui fia to eme mewɔ ya be nukunuwo kple nuwo dzɔ o eƒe ɖokui bɔbɔ ƒe agbe kple agbe si ŋu wokɔ la be wòva eya si nye mawu va zo ame le anyigba dzi afi be wòaɖe mawu fia to eɖokui me eye tsɔe wɔ nu si wònye megblɔna kokoko be nu si wɔ yesu wònye mawu na nye la enye ale si wòbɔbɔ eɖokui elolo ale gbegbe gake hã ete ŋu zu sue ale gbegbe mikuya ele teƒe aƒetɔ la nayra mi geɖe ŋutɔ azo minamia titre hena kaklan minamia tema poko atangwa nyebe manye o novinyonu ema wayiran bablaka minamia ji koda sileka mialo nami gbedidila Azon ese memie le kukwe mamlesi ya jimla minamia na semia nwewo ne kakla idola. Eye emia gloko be, mauna ira wo novingutu novingyonu. Jejo mungto be, mele afisi akuli wo fiensia mikwea. Nane nenoma e megbe, nia atrode megbe azon, azon minamia ji. Mauna ira wo novingutu nevil. Ale gbegbe mi lo apeto Yesu aloa ale Mina mia 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 penkuo, eye mia chiazon le bokbome. Azon esi mi apeta o le tola de komienge de vio ma ou pe vio minamia ji de gbeme. Oh, ale gbegbe esi ahe ma ou pe gbogbo fa mi agboyi. De mi atengwa susi kwa be lenkeke ganto wome. Ese me won no anyide agape ko ojia Ese me mi apeta ole tola ma bia ne no bi ngutu allen sile magbe afima no bi ngutu yeye ade le mi adome Ne alo akpamie kple gbedodora nyati deka na vingutu Allen